kumbukumbu zako, michoisho ilivyo surubika. Na penzi lako, moyo umesha kufa ganzi. Tena kiapo, juu yako, uwezi amini. Nilikula mimi, hello kuthamini. Nilikupa do, show by show, haulanda siku kuridhisha. Doshila yangu maybe, ungesema love and ungerekebisha. Wana umiaro, baby zo, pesa ulizo nipukutisha. Saidi ya ilo, nimengi tu ilo kufurahisha.
Mwisho kusema baby, goodbye, bye bye.
Sakafuni pasina kujua kama wewe ndiye yule ukingoni. Tangu nimekujua nikagundua ni bora sabuni. Nagopa maradhi, penzi lako tunda wote wanalichuma. Moyo uchajwi no, na sasa nipolo. Uliniweka utumwani kisa lako penzi.
Oh penzi,
siziwezi mbio na jipa likizo. Ninatoka gizani kwa ya mapenzi. Siwezi kukupa do, show by show, au labda siku kuridhisha. Doshila yangu maybe, ungesema labda ungerekebisha. Wana umiaro, baby zo, pesa ulizo nipukutisha. Saidi ya ilo, nimengi tu ilo kufuanisha.
Mwisho kusema goodbye, bye bye,
oh my love,
bye bye. Nasema goodbye, bye bye, bye bye, bye bye,
baby. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Can you buy it?
Take five.